DJ Shinsuke. Shinsuke.
Banjuka juu, life ni fupi na misi jifungi, na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Ba, 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 banjuka juu. Ba, 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 banjuka juu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu.
Biga up burutanga.
Banjuka juu.
Biga up burutanga.
Banjuka juu.
Biga up burutanga.
Banjuka juu.
Biga up, biga up, biga up burutanga.
Biga, biga, biga statue, inua mkono alafu cheza na mguu. Piga, piga, piga statue.
Piga up, piga up, piga up burukanga.
Atokire kana irogero deda hiki nongi nyanderute uomboko. Geri huonje kiatia na magoro makwa mothe na mane makusoto. Geri huonje za koro niwe dance master yule wa madanza kudonjo. Geri huonje oe moko hamwe na gasmairo nderuta ikinyani ili dhoko.
Piga up burukanga. Buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, piga up, burukanga. Burukanga, buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, piga up, piga up, burukanga.
Aki nyota ina di room and the light get right now. Nimekuja na ubat body moving like a fighter. Team, team, panda, vibe kuwe tighter. Kamo kona mali pasa dance di life. Penda, penda, pause, walain. Kahora, kahora, kerirone kareido. Kahora, kahora, no menye dena toido.
Maya, 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 matumbe, maya, matumbe, maya, mamoyo.
Sorry, sorry, waka waka, twende ten.
Maya, 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 matumbe, maya, matumbe, maya, mamoyo.
Let's go!
Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsuke.
Iki bamba sana basi pulito. Selecta cheza doba once from the top.
Donjo mabe, donjo. Donjo mabe, donjo mabe.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Donjo mabe, donjo. Donjo mabe, donjo mabe.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Donjo mabel, kwa mdomo ni kube. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikiku salimia unanijibu tumabel.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi bulito. Selecta cheza doba once from the top.
Donjo mabe, donjo. Donjo mabe, donjo mabe.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Donjo mabe, donjo. Donjo mabe, donjo mabe.
Makwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masase wakiaji tuda watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Pato bijinali, ofla wanga mkali. Nasumbuka town baka mashinani. Kolabo na iani ande mtahani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile madem wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Iki bamba sana basi pulito. Selecta cheza doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Tunisha speaker, we mashito. Fire, we light it up.
Donjo mabe, donjo. Donjo mabe, donjo mabe.
Kuundanya kona mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Kuundanya kona mafurumbanya. Ni mawitite, ako sete sekete. Chiki venye. Kuundanya kona mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Kuundanya kona mafurumbanya. Ni mawitite, ako sete sekete.
Kawaida, hisi bigi ni biga. Hii nafanya tunazuba, kwani haga ina mimba. Cheza na uko, kama we ni bigina. Hizi zipewe nini guys, zipewe heshima. Rika yako labda icheze na toys. Inataka pesa, hisi ya kwenda out with the boys. Hawa ndo wale mama ali wakanya. Lakini don mageki, seti ni kujifanya. Ready manati, sketi ndula mbanati. Kwela kona S, alphabet ineza T. Hizi FYI, lipa wezi pata free. Labda a shoot a boss, tuzi checki FYP.
Kuundanya kona mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. yako na mafurumbanya ni mawitete akosete sekete cheki venye unranya yako na mafurumbanya furumbanya furumbanya unranya yako na mafurumbanya ni mawitete akosete sekete.
Yo. Usieke filter kwa view once my dear picha jegi mistaki. Kama sio clear thick girls mi wa hype na petitsi mine pia. I'm a lakeside boy na jaruma sumesikia keuka nika unanyonyesha jezi namba mafrrr mbanya stafanya ntake namba watabamba mikindozi ubamba body tick dangerous kama mdomo ya mamba nyashu mebeba kilo 41 kia Michael yoni mbuzi mzima madamu kona kwela bila do boy boy watagwan uliza sidika amba na tisha siri ni gani kwe soft and bubbly ya gangumu kasirisha hakuna ira sijaitekana uko murima anza na Nyeri Moranga lafu na Karatina Bell mpya yao magala wote wako 19 Meru Kikuiki sumu pina wesa mabuda wanateta unafanya toji pesa walayuki na ma unawakembesha clearly wagido neza nihemesha
unranyako na mafurumbanya furumbanya furumbanya unranyako na mafurumbanya ni mawitete, akosete sekete cheki venye unranya kona mafurumbanya furumbanya furumbanya unranya kona mafurumbanya
Kiflo ni kondo got ni rea bombo neza kutuwa ngira usof kukai sonjo na future win kazi mob na kuomba solo ni mistake kwa miniko shoda na michoro kani na mkaf kaki kipenda dip steam na msaf na mpele kambio hap time pass ikisha mwagika haizole kitap hini easy na kanikola na mdish kuda yote kuteta juu ya deep keep sigi sim kuteta kudip katika kakiza mabasi kan kare one kan kare two kan kare kare akinyonya pona mari bombo ainyima nyima nyima kan kare one kan kare two kan kare kare akinyonya pona mari.
Girl, shake your money maker, baby. Your money maker. Girl, shake your money maker, money maker, money maker. Boy, boy, boy. Your money maker. Girl, shake your money maker. Oh yeah, your money maker, money maker, money maker.
Furahisha mdosu unatuitia kikosi. Nazama wele saukinitia sikosi. Penzi lifanya Hussein atwe machozi. Lecha Pamela nikondokia mikosi. Chem chem nafanya shirati. Kafanya njeki ati. Watupendi wanatwekelea miadarati. Kitu fani ni ati. Natumika natumika na maziwa si ati. Anti kona mpua si ati. Ntaka uwa si ati. Nimetulia skwangi inje kame ntuweshe ati. Esharti kaina mesharti. Niliumba maumbilo unitamtana shati.
Don't shake your money maker, baby. Your money maker. Girl, shake your money maker. Money maker, money maker. Wow, wow, wow. Your money maker. Girl, shake your money maker. Oh yeah. Your money maker. Money maker, yeah. Money maker.
Baba venye unatingisha baby unanimaliza hadi mimi na rausha kama mimi nashikisha luku fine itabidi nimepiga mavidala no amezima na nisherei naita na kani bigina itapa chapa mamizinga si ni mingi tunakata kata we pull up your bumper shake your bottom kama mazi hawezi shughuli joni one time suka makeki pindu wa majegi vela sisedi kama sisensi suka makeki pindu wa majegi vela sisedi kama sisensi
girl shake your money maker, baby. Your money maker. Girl, shake your money maker. Money maker, money maker. Wow, wow, wow. Your money maker. Girl, shake your money maker. Oh yeah. Your money maker. Money maker. Money maker. Oh, 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 oh. Leo tuko kio. Hataki vita, hataki war. Tuko tipsy na tunongeza more.
DJ Shinsuke.
Bali zishuke niko na marafiki na nawapenda boy hakuna kuchangia mzinga bora tu wanichunge cheza na rada onyashpala na niko na zigi mingi kwanza za Amsterdam come nikuchome we pia na yo madam walezi nilipuka kama keja ya Saddam onyiwe usitite na demu adorime usinikulie ikibidi nibakishie oh yeah kami nataka kami nataka kami nataka
Sheri na kwanga ngumu jo kuwacha.
Oh, leo tuko kio. Hataki vita, hataki wo.
Tuko tipsy na tunongeza mo.
Oh, leo tuko kio. Hataki vita, hataki wo.
Tuko tipsy na tunongeza mo.
Ni kama ni kama ni kama mechi likubamba na ukambia pia mabesi cheche kisona nitaka
Yami nataka
makosa ilifanyika nitakwa nikatakika ile kitu nikatandika na bado tunanitisha
Yami nataka
mtaka yote kosa yote sita baki umechagua cheki vita na mimi father moi lishaungua mana tiki yata woko shoki kuja na rarua sinajua mimi musa mbaka retina pasua mpenzi mtazamaje kageuza mtazamaji wa mapenzi tabaki nkate maje nani leo ndo champe wapishangwe ni kasi lali zabe leo nimepata glande tukisha gwethe leo nimepata senje denge na bakia bima brother sema
oh leo tuko kio hataki vita taki wo
tuko tipsy na tunongeza mo
Mr. Vibes on Vibes
oh leo tuko kio wow, wow, wow. Another and everyone
tuko tipsy na tunongeza mo
wow, 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 wow. Hey girl, girl let me dive in a your warm river. Nime asali ama maziwa. Kiona na oga nime mwagiwa. Awa wa wa. Hey girl, no kwanga fine how na maringo. Forever nice and you're so simple. Nakula kichwa ni kuwa ishingo. Ayayay, cause she's a water park. Yeye ndo amefanya niwe Aquaman. I can swim over land and sea. Keep you close cause you're on demand. Why? I know what you want. Privacy and a master key. Friendly face you can sit upon when you're traversing over Babylon. Oi, yeah. Only chairs and a tap, sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumbai. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumbai. Na piga namba, piga namba. Piga namba ya plumbai. A bigger number, a bigger number, a bigger number ya plumbai. Ulicheza na tap sasa maji na mwagika. Bigger number ya plumbai. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Bigger number ya plumbai. A bigger number, a bigger number, a bigger number ya plumbai. Baby bigger number, bigger number.
Niliambiwa hii maisha itaki pressure. Ukiwai chance ya kutesa we tesa. Shida za kukie sabu moja pesa. Hiyo ni ufala ziki kamziwisha tena. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, kitokwa mpoa. Na hesabu zako zilikuwa utamuoa. Uwanga bad, atilandia na kungora. Kitinga na kufuli huwa pressure we ngoa. Uwanga bad, juzi nimewaipake. Vuruga vuruga cheki imebaki zate. Atireze na mitarudi tumboka. Nikiwai zingine chafua mbogi ile proper. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2. Shugulika zako, mina jipanga kwangu. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2. Shugulika zako, mina jipanga kwangu. Uwanga bad, ngori sana. 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 Uwanga bad, bad.
Rat, tulinseti kula jasho pavotiti. Inasema zamazi ni kama ini. Hapa city capacity, mademo ko on. Hapa city capacity, misi jui kani. La them does not talk. Nasema lana, lana. Nikiona them does not talk. Nikiona them does not talk.
Mujibonge shaka nimesota. Najambia roundi nita save. Nikisikia mshahara imetoka. Nakula hiyo do bila shame. Nimekosa self control. Nikifuata haga lazima ntoe do. Hesabu ya demi na nipeleka loss. Nikisema nime change. Nachokozwa na katext. Ana text. Neza kuona. After hiyo ni kumes. Asubuhi na mkana pesa less. One thing must kill a man. A woman will make a man die a broke man. One thing must kill a man.
Karata. Nikiona them does not talk.
semaga ti pesa si kila kitu, nionyeshe maskini yanapendwa. Pesa dawa ya homa, itafute kila siku, na usipo simu zako tutalenga. Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini? Pesa. Nini wangalubi hapo chini? Pesa. We tafuta pesa, tafuta
pesa.
Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini?
Pesa.
Nini wangalubi hapo chini?
Pesa.
We tafuta
pesa,
tafuta
pesa.
Angoja, wacha ni wapige pressure. Tangu nipate pesa, msupa nko na soft texture skin. Mwa. I even test better. Kutembea kwa jua, mambo yangu na nitesa. Misi katai kukupenda na kupenda, lakini kahuna pesa kuna mali tunaenda. Gini baganji nitakuongezia mwakipenda utapenda. Narudi kiwa nipigana nitenda. Shamba, eka, wapi kileleshwa. Small girl, big god, big bad nature. Kwanza pigwa lecture na nani fresha. Nata nkikutenga jua tumini pepa chesa. Gugu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini? Pesa. Nini wangalubi hapo chini? We tafuta pesa, tafuta
pesa.
Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini?
Pesa.
Nini wangalubi hapo chini?
Pesa.
We tafuta
pesa,
tafuta
pesa.
Mr. Officer, oh Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita. Mr. Officer,
sikiza mage mage. Twende, apane please tafadhali. Ni leo tu, nimejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Apane, apane please tafadhali. Apane please samahani, apane please tafadhali. Ni leo tu, nimejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Apane, apane please tafadhali. Apane please samahani. Ati story napiga, ni leo nona kani juzi. Leme kwa nefu, na badun kwa raka za shugli. Chafika kwetu, na napatana na vifuli. Sanzemi nishikel kwa kidogo mini tokenduki. Akanishika kanisho kijana unaitwa nani? Umetoka pande gani? Mbona unanuka bangi? Ipa nyingine na mshomi hata sinuki bangi. Nilko kwa beshte flani, kwani ujui mimi ni nani? Masai nengi apande ananipiga tero. Akanipata na mali mina dhani ni mapepo. Kumbe ni nyongi mina dhani tutanedwa. Kasemu lale ndani kesi tutamada kesho. Apande please tafadhali. Dileo tu nimejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Apande, apande please tafadhali. Apande please samahani.
Oh, Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita.
Mr. Officer,
hey, Mr. Officer, hakiko wapi tunalia na kukuita.
Mr. Officer,
oh, Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita.
Mr. Officer,
hey, Mr. Officer, hakiko wapi tunalia.
Kujia ya jaba tumeseti tuko on. Semekana shiku wa SBO. Wanadai phone tuko na dimitishama. Huku kuna diva gani ndio. Tumeseti tuko on, zimekana shiku wa RSBO. Kona daifon, tuko na dimitishama. Huku kuna diwa kanda ndio.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Huku tunatibu wadi malaria, kamna gelia. Hapa Kenya kuna nizo keke na konoria. Lafu tumeseti tuko jaba na mawaria. Yunde mana dera nina japoneza karia.
Ai ai honey, mi waka somebody. Leo mi ordinary kesho sama bani. Ai ai honey, please come dine na mi. Later siki na isko chelale nani.
Nina kiss to the city, give me a kiss to your kitty. Kiss to infinity na die on the pili. Na sidani na kudai juya nyash. Na sidani umeni wae juya cash.
Tuko juya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wa RSBO. Pana die from tuko na dimitishama. Huku kuna diwa
after zianze kushika kwa basha kimataifa. Haram siezi kula poko, niko kwa bashi meja mangoko. Tatumbao tuko kwa soko, natumayanya takinyoko nyoko. Halal sembe na arosto, napenda bashi meja mangoko. Tatumbao tuko kwa soko, natumayanya takinyoko nyoko.
Tunachana kweze, tukisikiza rumba. Debe ni debe, bora inachuna. Tunachana kweze, tukisikiza rumba. Debe ni debe, bora inachuna. chuna. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Hatujatosheka na disco. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Hatujatosheka na disco. Iendo sana mama yo.
Kwa majina ni yani
Mr. Vibes on Vibes.
Kwa mbota ni satisa na zangu zimeshika. Kilele nimefika na sio ni leo nyumbani nikifika. 14 bora,
14 supu, 14 supu.
Kuna warembo huku ndani
wananiteka na view, na enjoy the view.
Fatuma, napenda vitu umebeba nyuma. Oh my woman, unanimada bila huruma. Tunaingia matri, kazi meshika, tumevuta matris. Nadhani hata nilipoteza kiss. Na tukizima kigonyi usisahau.
Tushukisha stage ya mwisho.
Mama yo yo yo.
Tushukisha stage ya mwisho.
Ayo yo.
Tushukisha stage ya mwisho.
Hatuja tosheka na disco.
Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho.
Signorita, ije nyumbani uko na mister. Ama nikuje kwa fiesta. Wallahi tunaweza tesa. Oh lord, umeumbika mama. Figa yako inaniita. Inaniita kwa majina mama. Akina shindo kukulenga. Oh lord, yeah. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy, boy, boy. Medunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda. Ay ay. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Naka kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile minapenda. You're cooking girl and you're the only one who knows the recipe. You got your money and your legacy. And now we're sharing our destiny. Oh lord. I knew it girl. Kuna kila kitu but you're missing. Wezi peana vitu easy. I thank you baby for blessing me. Oh lord. Yeah. Money, 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 money. Ilisha jifani teji company. Aye. Mina ma body, 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 body. Aye. Tunapepe ya inani sansani. Oh. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy, 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 boy. Medunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda. Ay ay. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Na kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile
minapenda. Wanasema nimesota mizina do. Mara niko wash wash na osha do. Wacha kuspread hizo rumors. Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha kuspread hizo rumors.
Dada wasi.
Jasho imeniweka hapa. Mini kufa. Nana kula bata. Wenye wivu wajinyonge wakitaka.
Wanababaika sana. Wakiona vile Mungu wanafungua njia. Mwenzangu wepambana. Usiseme Illuminati na nisaidia. Wanaangaika sana. Wakitafuta vile wataniharibia. Kile nachopata naridhika na najivunia. Wanasema nimesota mizina do. Mara niko wash wash na osha do. Wacha kuspread hizo rumors. Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha kuspread hizo rumors.
Same number, it akusho ever busy. I'm like peas in the pod, squeezing my bees now on rotation. Busy B, mtongo tonanga baby umeshindwa na machizi. Nguna kwangu en madama, hok nangam. Story zangu umesikiza is interfall salam. Rakan kaminya, denge kani pengi na bidi na kafinya. Sizi za sika simrisi, utajitoa. Pimpu waki akanuliza umetibiwa poa. Chicks camping langata uko rowera, oh senior citizen akalia.
Chicks camping langata uko rowera, oh senior citizen akalia.
Mbona mimi na mwombro Mona Lisa, hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko vaniza, tumejaza nani katko vaniza. Ndranya mimi na mwombro Mona Lisa, hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko vaniza, tumejaza nani katko vaniza.
Wala kafegi akianza jo complain. Pedi uchoma ganja vedi anasau ni plain. Cut cocaine ufate cut cobain. Nima tap 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 adisi attain. Niko na alele na nakauma adiche. Pandia left ni gwede iyo ingine ni cheng. Antaka ni mlele na kutuma tablet. On to the next watu finyi replay.
Nimekwe get na mavitu mingido mana nimekuwa nikiu wa vas. Hili kakas wali dash pata kashindwa vilo hata irivas. Have you the worst of the best no mana nikimada na sema tina jigas. Na nika rest the case nikapanga vide na weza nika GMH. Nekuri just test na waonyesha vide neza madada. Kaini contest, basi ni wache niki kingia GM rest. Naweza confess, nimeko madara kutoka ni wache tei. Madenge nako, mesha vile na wamanga gajoni kama ni mei.
Kumbabas, kumbabas.
babas, kum babas, kang 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 kang, kum babas, kum babas, kum babas, kang 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 kang, kum babas, kum babas, kum babas, kang 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 kang, kum kum babas, kum kum babas.
Backbencher, ndani ya S class. Backbencher, ndani ya S class. Backbencher, ndani ya S class. Backbencher, ndani ya. Venye na view, angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Kigosani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagonga adi rehab. Country ni pige hype ni track mamita. Jam down na nijipi ni takatisa. Namba ni jamo bado zei badilisha. Labda mtando ni wangore na class. Tuo tuliwai ii. Saina wazoza na S-class. Sima ka Tesla magot pindo shepherd. Shofas day safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Stranger Z strictly na kwaga members. Backbencher, ndani ya S-class. Backbencher, ndani ya S-class. Nilo zero mileage, nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kijika model ya nanidiki. Neza jitangi neza busy. Zero mileage, nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kijika model ya nanidiki. Neza jitangi neza busy. Chena cash bila shortcut. But road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. S class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Na tumia kama Trojan kwa madem zao kwa vuli ya toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S class. Stima ka Tesla magot pindio shepherd. Shofas day safari na chipeleka. S class, S class, S class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers this strictly na koga members. Backbencher, kani ya S class.
Put on the gas pedal fast and furious. Ni genja sana ni doneza uleza Julius. Stone fest hatu cheke tuko serious. Sema head by the cambulias. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz, hard buzz kama titanium. Foot on the gas pedal fast and furious. Ni genja sana ni doneza uleza Julius. Stone fest hatu cheke tuko serious. Sema head by the cambulias. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz, hard buzz kama titanium. Nichokoze ndo tajua sichatulia. Utakula mistari ukiyapwe tulia. Album ina drop lini. My fans wako curious. Sina mula piga simu moja seniors. Money many cups, ha, they call me genius. MR fly adi Trinidad. If you do me good, good, yeah do you right. If you do me wrong kama kawa, yeah do you bad. Time to get serious. Gang yangu imevunja. Hi hi tunakunja ngamagunga. Gote pro max unajua si uvuma. Niko na pen, book na ruler. Twende right left wana nita crowd mover. Nime sunda stuna sema nime sunda. Baby girl twende home. Masane kukuni on the gas pedal fast and furious. Nigenje sana nigoneza uleza Julius. Stone fest hatu cheke tuko serious. Sima head by the cambulias. Flow mysterious, sound hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz.
It's alright, only mfubindo manona look up to me. Ground tunajua vizuri buri kwangi east. Saka steju pack ndo zindo come to beef. 1960 ndio real sick up my vein. Transport enyo nimepandisha kwa ngoshi. Ni wakupita tunajua ni mamoshi. Adi body si wate tunajua nini masoshi. Ni adi teacher lazima tu mge kofi. Kojolelea, mori, chunga ni nani unaongelelea. Gold boy, adi kwa freezer na watokelezea. Damn sight, maasi kuna mali watawezea. Damn sight. Kojolelea, mori, chunga ni nani unaongelelea. Gold boy, adi kwa freezer na watokelezea. Damn sight, maasi kuna mali watawezea.
Tuko off block na makando kwa giza. Kwa giza. Majome kula nare usiple na stima. Bocho, skanyage kibo chungo, skanyage. Tuko off block na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer. Nisiogopi smoke, nisiogopi no. Ndako smoke kama loud ya Canada.
Hini Glock 19, nani full clip. Blena anadhani hini banana. Tu Glock na zina fanana.
Zisha zoe ya kubeba lawama. brown nare watch kanyana kanyaga. Nimedit kini tome pagawa. Fly high bila bila mabawa. Na koko high bada jua when you walking dead. Ninge kawa na beef na mimi nge jinyuri instead. Si spread rumors ni ganji na spread. Success inani effect. Number owner simba tu ikwe ni bad man. Ata sungura na ishinda ujanza sailors man kutress. Kichwa yako neka order. Waki deliver na ituko outlock na makando kwa giza. Majome kula nare usiple na stima. Watch us kanyage kewe chongo skanyage. Tuko uplock na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
EBS sound baby.
Mnitishe na mabro. Body unit, kijana unique. Nona unruly, fully. Bad every day, thina booty. Jiandudhi na drift to andudhi. Mnitishe na mabro. Body unit, kijana unique. Nona unruly, fully. Bad every day, thina booty. Jiandudhi na drift to andudhi. Number uno plus half, no man I jai do. Nona mavo, una yap when you drop out high school. Unashinda uki brag when you crowd, una move. Mekwa stagnant is him, tame to let there be flu. You're not serious, and at home, come on serious. In the only one, it's a tunenge ghetto interior. Sani ni bigi, kijiko ni ndogo. Kimiko ni talk utoka kijiko uongo. One day after this, mkamisho 34. 2 days after this, mkambi lazy kago. Insecurity mtama, dance yo ana patrol. Ina bidi ni control, window na mezo loss ya kulusi bro. Street to street, side to meye katua. Cool kid anadhani nika warm. Ground ni ku hot, chungu kapot. Wanisa tuna beef na gava kisapot. Nini na mapro, body unit. Kijana unique, nona unruly, fully. Bad every day, thina booty. Jiandudhi na dress to andudhi. Mtishe na maprop. But a unit, kijana unique, nona unruly, fully. Bad every day, thina booty. Jiandudhi, jiandudhi.
Niko na mahooks, sina zile za Kanye West.
Niko na kauzi, toa pata kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West. Niko na mahooks na zile za Kanye West.
Niko na kauzi utawapata kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West.
Kujonifate
mini gangster, lakini siyo gangster jambazi. Mini gangster, boss of all bosses, gangster. Missy by na command respect. And if you get out of line, that DV attack will check correct. Right hooks and of course my left. While I stomp my Timberland boots up on your chest. Mini gangster, kumanisha I'm street smart. With my mind on my money and my money on my mind. Industry ni meifanya kashamba. Na harvest kwa cash pop in shows nazofanya. Do my honor, media wana nipenda. Stories zangu za waweke up so sipo meza. Killer Friday, I'm a Sunday, pulse na buzz. They always got something to say. Uwongo umechanganyo na ukwele. Wanao waminezo story na wapapole. Niko na mahooks na zile za Kanye West.
Niko na kauzi utawapata kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West.
Kujonifate
Niko na mahooks na zile za Kanye West.
Niko na kauzi utawapata kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West.
Kujonifate
Uko kwa traffic bila AC. Una scroll to malele IG. Niko na bedsitter, uko kwa bedsitter. Squeezy sura yenyewe ID. Leza drive gari mkebe na steez. Meshi saige njeve na trees. Na mkanga sana jisikia. Na navatai kana jisikia.
Luku safi just on us. Good certain mood lover. Na keep time to kick tana. Na na make sure na come fast. Good manners, good heavens. Alafu good readers.
Na kugarantee utani miss. Na kugarantee utani miss. Utani miss ukisha juwa mbona wote. Wananita master ama daddy. Nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama tai chi. 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 Kama tai chi. Kama
Lando kwaro, abebo wangelero kwaro. Iromo dendo ya wamayo. Iromo pako ya wamayo. Imi avi ongora. Yawani mi ala ongora. Tombogi rungu nyocho lusa. Tomano kumarungu nyocho lusa. Umine ukinyo. Wachilavu wema sando ya kama Oke ukara chwanyo Ni wachilavu mia mumu mudo kama Omina chibela Wachilavu wema sando ya kama Oke ukara chwanyo Ni wachilavu mia yoro mudo kama
Karibisha ndani ya kodong kodong Usikute vitu bila kondom kondom Kuna champagne for the pain Top top player best in the game Kelume, dance Ongeza mavitu na makudade Hakuna masanse, kuna masensi Kukatana na kukata maji Ukialikuwa kwa wanati Lazima makong king kong gabarakin
Yo, tamu, 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 tam amejitolea haga anaitupa anaipoteza alafu anaikuta anaichokoza alafu anaisuka wapi msupa anai gaggle ga ga gaggle gaggle 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 anazi juggle let it tumble ongeza lika kabla sija fumble nikunywa sana tears na cheki double na hizo hagan kama zitatambaruka tunakulana sana nimehata kutu roni dry sana nyama ina dry supu alininyima sana kutu na dry mtu soda sikwe chwara swara kwem supu anazi juggle ball na balls double haga ni biggie round haga ni bubble na mtok me daddy uso inakuwa purple anashinda minani napiga kai sabu anai juggle ga ga juggle juggle anai juggle ga ga juggle juggle anai juggle ga ga juggle juggle anai juggle ga ga juggle
bim kaki gam so si don kani kaki jana loki dang Okay, now just put it till I pussy numb. Never catch no disease, nah give a none.
Kaka fit up fi this thing, na statisha. Bubble up kaki black, na shkanisha. And a punking, hey Nikita. Bubble up kaki black, na shkanisha. Any one mind on me private jet to see the care Atakama woman in double age. Bring it on the table, Leonardo silver plate. Take it to the chef forever, love for me the reservate. After dinner, could you feature na kupula pin a bed? Anakala niki finya kaki ikinya di dem. After key to five fast, nika piki waka hawa sembe, nika finya sawa body in a die shower, nika sema sawa basi. Nika van vest, yani nika dunga top paddy, nika nara boxa, akili kamblain, nika skanki akwa sofa, nika fika baby la ligi ya matopa, nika shika dread dealers tingo ya madova. Na dem kando nani banji wa madoba nasikia fiti ya dinda mpulia toja na nyadi demnyeti dampa kamoro
mibini kaki kam so si don kani kaki jana boki dang ivoke na japu kipile kusinyam never catch no disease na give a none
kaka fito fiti sting na statisha bubble up kaki black na shkanisha and a pumpkin hey Nikita bubble up kaki black na shkanisha
Sizi shika phone Wezi kula na redu na jani liko on Masupa jani wengi wanataka dende home Manze fede niko zati jona digida niko Cheki cheki niko on Sizi shika phone Wezi kula na redu na jani liko on Masupa jani wengi wanataka dende home Manze fede niko zati jona digida niko Jona digida niko Lisa Nyoma jani beba mama sita Na nikifika zati tunashikisha na isa Na jaba jume shika flavor kalika ya pizza Shukisha wana ni malizi Mistari na nitoka nikibonga na tabika Njomana nikishika na nafanda tunapika Bili zimekuja jona fana natalika Wasupa kinisikiza wanataka kukatika Ngoma nikali sikatika na kidance Na makali juni mingi sonda shuka na madam Fule siku nejo na cheke na ni cheke Nataka tende kwa ke nikatize na majiki Stoki mikufa sona fika di kwa pedi Nasema tani choma kumbia nasema mafiki Mingu nikisa na madoba ni harami Kudigi mina sosa tunye kuja na mbali Chiki chiki niko on Sizi shika phone Kwezi kula na reju na jani liko on Wasupa juni jengi wanataka tende home Manze pede niko zabi jona digida niko Chiki chiki niko on Chizi shika phone Wezi kula nare juna joni liku on Wasupa joni wengi wanataka tuli home Manze pede niko zabi jona digida
niko Ati kipi na kasule kana kam Sema nguenda kase Toto kike na ni bamba na ni we Niko mavitu neza shikisha na we Kama ni e sema e tuendele Shani itadia ni kame fall bungulu Ako magode mini koma bungulu Asha jileta nisha za machubulu Tutali nipi maga kafurisha chululu Shani itagiani kame fall bungulu Ako magode mini kwa mabungulu Asha jileta nisha za machungulu Tukali nipi maga kafurisha chululu Tuko riko papa asha lia fantasy shiki Kicho ifanyi wacha maneno weka muziki Sindo wabaya izo zingine waga kiki Maheta washa geu kama shabiki Unakuja mbio sana ukirudu takuwa kaguru Mkono kiwa chini kiuno ikiwa juu Nikishika nitazama ndani chubulu Nanijuona nisikia ama hauna kulu Tamu kaskari nguru Mekanika ni ya chie story ya maskuru Imebamba sana tuzitoke jusa tutaduzi Tubebe zikishika nguka pungulu Chuchu Shani itajani kame fall pungulu Ako magode mini koma bungulu Asha jileta disha za machubulu Jukali nipi maga kafurisha chululu Shani itajani kame fall pungulu Ako magode mini koma bungulu Asha jileta disha za machubulu Jukali nipi maga kafurisha chululu
Romeo na Juliet Patelo na Dee Pia mina die love like this Andi Romeo na Juliet Patelo na Dee Pia mina die love like this Na die love like this Na die love like this Pia mina die love like this Na die love like this Na die love like this pia mina die love like this. Mapenzi menoganya kukata na shoka punani everyday, bato kauna sema shoga. Ni spoil na ganji, ni spoil na jewelry. Na mapenzi ya dhati na zozadi kwa mleti. Kwa mdomo za wase, ika poli na bongo. I love wanna pre, wengine wanna diss. Wakudistu na wadismiss, au wana suffer. Kula nyama au wana lala njaa. Wana da Illuminati ni blessings za saja. Wanaomba kicheli land no zina jaja. Wakudumu tushadumu mwecheche. Romeo na Juliet, Patelo na D. Pia mina die love like this. Ati Romeo na Juliet, Patelo na D. Pia mina die love like this. Na die love like this. Na die love like this. Pia mina die love like this. Na die love like this. Na die love like this. Like this.
Hakuna leo na nitaka Panuna wazim,
na wazim.
Panume pano na wazim,
na wazim,
na wazim. Panuna wazim,
na wazim.
Panume unalio na nitaka. Panuna wazim,
na wazim.
Panume pano na wazim,
na wazim,
na wazim. Panuna wazim,
na wazim,
na wazim. Una watika zima filka filka za kupita. Nilikuta sister Rita nikawita. Zile za kiks ni aje sita. Kaza kuni size ni kameona Batista. 2 months down sena shinda kini texta. Na blaini mimi tushi can't fuck with the rest. Nasema kakoridi ata kukua mistress. Super pasi kanisa mbono na confess. Kwanza unanibo spendi vilo nani fatili unanibo. Nani kazi unanibo. Nani unanibo. Hatuna lio na nitaka. Awe kwanuna wazim,
na wazim.
Kwanume pandwa na wazim,
na wazim,
na mazim. Kwanuna wazim,
na wazim.
Kwanume una lio na nitaka. Kwanuna wazim,
na wazim.
Kwanume pandwa na wazim,
na wazim,
na wazim. Awe kwanuna wazim,
na wazim,
na wazim. Biti kidunda kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Biti kidunda kidogo wenza kudance. Waza ku nipo mashaulin, 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 zanipe mashaulin, shaulin, mashaulin, mashaulin, zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin. Ati shafu mikono niko na shafu karata. Dance na iwe utadhani napiga kata. Dogo ya dogo asit haraka fa haraka. Dogo ya dogo nasi haraka fata. Katika 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 dance. Slide right, maintain balance. Slide left, and maintain balance. Recenter, maintain balance. Alafu swing na ayo, nike mikono kwa air. Tende katika mdogo pana kaka kwa chair. Mikono position ni kama umeshika fair. Dunda na mdu, dunda na biti kidunda kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Biti kidunda kidogo wenza kudance. Waza ku nipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, shaulin, mashaulin, mashaulin, zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, 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 mashaulin.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabibu kakoblain na kajongeze wazeze. Shika ziko kama brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai.
Safi mina ilamba, squeezy hadi kukoa, wana nikanja. Ukona kwela fine, ukona figure fine. Kila kitu yako msopa fine. Acha tu step kwa land mine. So shape that thing, wine that thing. So shape that thing, ingisha rongosa zungusha kwela. Shape that thing, wine that thing. So shape that thing, ingisha rongosa zungusha kwela. Back, back it up, napenda vile una clap, clap, clap it up. Ni kama round of applause, na umedunga blouse. Msani ana browse, unachanganyisha bro. Kitingisha na tingika, walai we ni pro. Umebeba kuliko mungito ya pro. Mina let you go, wewe siku wachi. Mina let you go, wewe ni adi 90. So shape that thing, wine that thing. So shape that thing, tingisha rongosa zungusha kuela. Shape that thing, wine that thing.
so shake that thing. Madigem, tingisha rombo, zungusha kuela.
Zungusha mafurumbanya, upepo runda na magunga, ulala. Jina ni bigi wakitona wanavunja, hottest in the game, lakini sio mapunja. Hadasa, nungusha hizo rasa, shakuwa hard as fuck, jua hizo marasa. Atasa, ebu wacha siyasa, unataka kunikondo, mana umeninasa. Leo ni head alafu kichapo, kichapo, kichapo. Head alafu kitako, kishandwe si unangam.
So shake that thing, wine that thing. So shake that thing, tingisha rombosa, zungusha kuela. Shake that thing, wine that thing. So shake that thing, tingisha rombosa.
My diggy diggy, my hot kitty. Chapero wang and dongo kose dino kitty. My boo kenge, wo diggy winga. Wanu wa wela wela, wacha no tenga. Katino nika denga, chapa ilale. Pink pokoru, wa diggy nyalaru. Mera angilunga gani fedo nyango chaku. Winyi katek, anyalo goi chek.
Wasa peke dwaro, anyalo kone chek.
Supu na magu wako, kagwene pokoko. Lawe peka tonga manyo bolo besko. Chaka pana pile tumchandaga. Abonghon tumchandaga. Chakabana pile tumuchandaga. Hello, zungusha. Chaza paka chini basi zungusha. Hello, nama. Chaza paka chini basi inama. Hello, rombosha. Chaza paka chini basi rombosha. Usupe na manyako anaheri. Yuna chako chono kata poka seri. Kalando nya jodongo habiro heri. Habiro keto wika chama heri.
Baby, baby, daddy. What do you need, baby girl, tell me? Baby, baby, daddy. Do you need the baby girl tell me?
Baby girl, baby girl, baby girl. Do you need the baby girl tell me? Baby girl, baby girl, baby girl. Do you need the baby girl tell me?
Baby, baby, daddy. What do you need the baby girl tell me? Baby, baby, daddy. What do you need the baby girl tell me?
DJ Shinsy.
DJ Shinsky.com.